ZWAP.com.
Zambia kutalo. Wamkumanya. Erwan. Military pala ki wede wafi kwa buteko waru za shoti kati kukona weteko utoki tala ni make sure wanya kari sinakamu vyako make sure wamia evori wede wede fa uwe noti vyako mnobe wede nobe fa uwe pia uyu waiwe palove each one has time ikafika nove pati noti feti velezi otherwise you die you a mother Such fucking echo to bombo. You mura vandi, daba nyadango to bombo. Rise up and send it, Joseph went to Bumuna. Tomo, nangu pape pona kufukumuna. Tomo, yes I aire nga aire. Tomo, nangu papa taka to baile. Tomo, wangu tina wala vana. Leke vyo kumisengo bala ruala vana iwala. Wala, tatu tina kuno disbina. Oti tatu bunda kuno. Havana fungo, havana goti, ni toto patoto Zambaza na vana manini Kuna vawine na vana vanini okay. Stick to your lens ya kumove okay. One day kakavali kaponove okay. Ima ima wikine tim nyam nyam okay. Heiwa mia zoni no imwenamu okay. Hati break tatu tensa kuno okay. Kwa ure firimba tatu tensa kuno okay. We don't fake it at all okay. Nyongo nyongo way you come back in here
Competition, da mo na po zero. Level mad that night, chill up on my kilo. Inzo mo na buy no class, ya kundo legesha. Itia uleta ya no na nalikuwa tenka sha.
Gora tina JK for body, ni vali venga ya panga JK for body, ya muvele sha. Fobo tura nyense sha. Na wavyongo vyenu ni mo tura miense sha. I'm so fly, but you know tikun sarula. Wajawati kwa na vile na msarula Nangu na ipofa kumbaura Four breaks kukamira pacha kumbaura I mean Take off a fair Kemba jambao kakufea Yoze pamba batika prea Busting just ask a durea Sia tumu tunge tikiti Noma wanu nomu kamwe betikiri Face me life party noti muritari Baskare rami kafya yonko na salari Raipu ikisho mutendo Ukapapa chimbu kwa mure kitenge Dize tomo wala kano ritinsi Nikavari sambunga kushitisho mutinsi
Competition da monapo zero Level mad that night chill up on my kilo Inzo mula buy no class ya kundo legesha Itia uleta ya no na nalikuwa tenka sha
Worldwide music Internationally known.
No other than.
ZWAP.com.